Abebulei esura 10. Amateeka g'ekiyudaaya kisiikirize busiikirize eky'ebirungi ebigenda okujja, so si kifaananyi kyabyo ekituufu. Tegasobola kutukuliza ddala abo abaddiŋŋana ebitambiro byebimu buli mwaka. Singa gaali gasobola okubatukuliza ddala, ebitambiro byandibadde tebikyaweebwayo, kubanga ababiwaayo bandibadde batukuliziddwa ddala omulundi gumu nga tebakyemanyiiko kibi. Naye mu bitambiro ebyo mulimu kujjukizibwa ebibi buli mwaka, kubanga omusaayi gw'ente ennume n'ogw'embuzi teguyinza kujjawo bibi. Kristo ng'ajja mu nsi kyava agamba Katonda nti,
ebitambiro n'ebiweebwayo twabyagala, naye wanteekerateekera omubiri. Ebyokebwa nga biramba, n'ebyo ebiweebwayo olw'ebibi tewabisiima. Kye nnava ŋŋamba nti, nzuuno, nzize okukola by'oyagala, ayi Katonda, ng'ekyawandiikibwa bwe kinjogerako mu kitabo ky'amateeka.
Asooka kugamba nti, ebitambiro n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba, n'ebyo ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala era tewabisiima. Ekyo yakyogera newankubadde ng'ebyo byonna byaweebwangayo ng'amateeka bwe galagira. Ate n'agamba nti, nzuuno, nzize okukola by'oyagala. N'olwekyo ajjawo ekisooka alyoke anyweze ekyokubiri. Twatukuzibwa kubanga Yesu yakola ekyo Katonda ky'ayagala bwe yawaayo omubiri gwe omulundi ogumu. Buli omu ku bakabona bali ayimirira buli lunaku n'awaayo emirundi mingi ebitambiro byebimu ebitayinza kujjawo bibi. Naye Kristo yawaayo ekitambiro kimu kyokka ekyamala okuddaabiriza olw'ebibi, n'alyoka atuula emirembe gyonna ng'alinaanye Katonda ku ludda olwa ddyo. Eyo gy'alindirira okutuusa abalabe be lwe balifuulibwa ekirinnyibwako ebigere bye. Olw'okuwaayo ekitambiro ekyo ekimu, abo baatukuza yabafunira obutuukirivu obw'emirembe gyonna. Era ne Mwoyo Mutuukirivu kino akitutegeeza. Asooka n'agamba nti,
eno y'endagaano gye ndikola nabo ennaku ezo bwe zirituuka, bw'atyo Mukama bw'ayogera. Nditeeka amateeka gange mu mitima gyabwe era ndigawandiika mu magezi gaabwe.
Ate n'agamba nti,
n'ebibi byabwe n'obujemu bwabwe siribijjukira nate.
Ebyo bwe bimala okusonyiyibwa, waba tewakyaliwo kuwangayo kitambiro olw'ebibi. Kale abooluganda, kaakano tuyinza okuyingira mu kifo ekitukuvu nga tetulina kutya, kubanga Kristo yafa ku lwaffe n'atukuzawo ekkubo erijja era eddamu eriyita mu lutimbe gwe mubiri gwe. Tulina kabona omukulu bw'atyo afuga ennyumba ya Katonda. Kale tusembere eri Katonda n'omwoyo ogutali mu bukuusa, ogujjudde okukkiriza, nga tulina emitima egitukuziddwa ne giggwaamu omwoyo omubi, nga n'emibiri gyaffe ginaaziddwa n'amazzi amatukuvu. Tunyweze essuubi lye tulina tuleme kulivaako, kubanga Katonda eyasuubiza mwesigwa. Tussenga omwoyo ku kukubiriza bannaffe okwagalana n'okukola ebikolwa ebirungi, tuleme kugayaalirira nga nkuŋŋaana z'abagobererezwa Kristo ng'abamu bwe bakola. Naye buli omu agumye munne, naddala nga bwe mulaba nti olunaku lwa Mukama lunaatera okutuuka. Kuba singa twonoona mu bugenderevu nga tumaze okutegeezebwa amazima, waba tewakyaliwo kitambiro ekiweebwayo olw'ebibi. Ekiba kisigadde kwe kuba mu kutya nga tulindirira okusalirwa omusango era n'obukambwe bw'omuliro ogugenda okwokya abalabe ba Katonda. Omuntu ajeemera amateeka ga Musa attibwa awatali kusaasirwa, kasita wabaawo abajulirwa babiri oba basatu abamusingisa omusango. Kale omuntu alinnyirira omwana wa Katonda era omusaayi ogw'endagaano ogwamutukuza n'agulaba ng'ogutali mutukuvu era n'anyoomoola mwoyo w'ekisa, mulowooza nti talisaanira ekibonerezo ekisingawo obukambwe? Tumanyi oyo yagamba nti,
okuwoolera eggwanga kwange nze ndisasula,
era nti
Mukama alisalira abantu omusango.
Kyantiisa okugwa mu mikono gya Katonda nannyini bulamu. Mujjukire ebiseera ebyayita bye mwafuniramu ekitangaala kya Katonda ne mugumiikiriza okubonyaabonyezebwa okw'amaanyi. Emirundi egimu mwavumibwa era ne mubonyaabonyezebwa mu lwatu emirundi emirala ne mulumirwa wamu n'abo abaakolebwa bwe batyo. Mwalumirwa wamu n'abasibe era mwagumiikiriza n'essanyu nga munyagiddwako ebyammwe, kubanga mwamanya nti mmwe mulina ebisingawo bulungi era eby'olubeerera. Kale temusuulanga buvumu bwammwe, kubanga empeera yaabwo nnene. Mwetaaga okugumiikiriza mulyoke mukole ebyo Katonda by'ayagala era muweebwe kye yasuubiza.
Wasigadde akaseera katono nnyo, oyo ow'okujja ajje era taliwa. Omutuukirivu wange anaabeeranga mulamu lwakukkiriza, kyokka bw'addayo emabega sirimusaasira.
Naye ffe tetulimu abo abadde emabega ne bazikirira, wabula tulimu abo abakkiriza ne balokolebwa.